Okugatta ku Buganda ng'omuntu ne bwe mba mutulomba kirowooza laba ate bwe nkikoze bulungi sikulimba kalala nkoma najja nsiima leero ensonga za Buganda semasonga z'enkuwa ettaano tezindeese kirinnya mutikka nga nsiri baganzi batangaasi luno olutamba lw'ensonyi abatiini mujje mu kisaaka tekuba abiweseera ndi omu byejjera bumumanyi nnyo nene dda si kye nnaluubirira nyimba singa bigiyamba kyangu nnyo okuwangula gwe ng'omuntu ate siyo neetawangula kuba kweyagaliza eyasuza obubi amakeera gamuloopera nyikutte mumwa nalemwa ddi okubakolaanya Buganda mutya Samasonga, kuma kunyweza n'okutaasa Nnamulondo Kabaka ebika obuwangwa n'ennono katikkira abaamasaza ne baminisita ab'emmengo Olukiiko lwa Buganda tutegeera y'ensonga ekulembereza Samasonga ebisomooza Buganda byanganga ogwo muze gwaffe obwetengereze bw'ekyo obutuyamba olutenteza okunywera ng'ejjinja ey'okubiri bakama bange Samasonga obuyinza bw'ebitundu bugasensi ku lw'obuweereza obulungi kinyuma buyinza byafuna mateeka bikolefa be mumyuka ffe tumanye ekitubobbya emitwe nga n'eddagala ery'okuvumula nkola ya federal system Samasonga ey'okusatu nayeetubuusa obwanjabala ewaava tufuluusa okuwoma ettaka olema okulitundanga n'ensalo za Buganda ffayo zitegeera buli kika kibeerako jjukira obutaka n'omutala kwe kisibuka libatakeera abalabe ba Buganda mbategeera tobeeriranya baseera batukyu empisa n'emiziko twekisize ebyewaffe kibi twotanula okubiralasa ezo z'ensonga za Buganda ettaano Samasonga kozitegeera nga Buganda lwamako gituta ku ntiko ezo z'ensonga za Buganda ettaano Samasonga kozitegeera nga Buganda lwamako
Teri mpisa eri mutunga ayisa lwati kumutyo guwa lebikomo awangali www.mp3ugandanmusic.com.